to more. Back in the Z. Hey, my power at low. Now I understand the crazy. Ungaphela umoya son noma bakubamba ngenhliziyo usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son if you the type that's hard to find redefine seba ringa blind you shouldn't mind ungaphela umoya son shayela phansi keep resist watch your wrist better yet you better pump up your fist ungaphela umoya son ungaphela umoya son ungaphela umoya son ungaphela umoya son nami ngikhulele lokushini ngifia ghost bali boxing I have cousin maqosha fade cut the flossing or else uzohlangana namahlanya aphuma estoxin abothatha zonke nalezi esifaka iphilisi esokuthini ugcwele nabosobhuza sibali nabo popzin ziqoqa njenge-envelope ehot maseposini ziphile ebutotini zifike esportini zikhiphe i-fostini zibula wogologo kuze kuse zisiphe iphosini maza ngama-ada zikuvula isiphongo nge-nobgiri zikhiphe ekopsiri kushitayera shunqa isikotini celebration yamahuzu sibali mawapopile ulova unqobile okuphapha nezitha sekupholile hhayi ngoba begula sibali bebathi ubholile idlozi libonile manje sezikhipha zonke eqondile nami bebangithatha njenge phanka mara ngitopini nambe bathi ngibarethela mangabheka ungaphela umoya son noma bakubamba ngenhliziyo usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son if you the type that's hard to find redefine seba bring up blind you shouldn't mind ungaphela umoya son shayela phansi keep resist watch your wrist better yet you better pump up your fist ungaphela umoya son ungaphela umoya son ungaphela umoya son ungaphela umoya son Attack indaba baningi bangithathela phansi ngathi ngihlabathi zama ukuhlanganisa bangenandaba nomphakathi sashaya igarage ngoba sesikhathela bathakathi basivalela ngaphandle kanti isha sikhiphe ngaphakathi sovumelana nami manje saying I'm incredible zokushayiswa ngomoya sami like a car that's convertible uzinakisa ngami abakwaziyo bazokumura sure loku busy ubhayisikele emsami noma sidura so like coke my stars dope from line to line but everybody calling you tight with me that's fine I can't even finish a verse without a punchline Like fuck backstabbing Mina ngizokugwaza 99 Okay ngisukeleni Senza ifilimu ke basibukeleni Ningibuyisele emuva njengekari stuck emnyukelweni Izinto zomhlaba zibiza incwaba Saba they'll always try to pull you down Njengeskippers veza umhlaba Ungaphela umoya son Noma bakubamba ngenhliziyo usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son If you the type that's hard to find redefine Seba ringa blind you shouldn't mind Ungaphela umoya son Shayela phansi keep resist watch your wrist better yet you better pump up your fist Ungaphela umoya son Ungaphela umoya son Ungaphela umoya son Ungaphela umoya son This is it, Dwana. You can make it, just try to do your best. She's nyama and forsake it. Try to push the rest to sham. Cut along your bomb as if you never knew your rest. Ugutuban, utoli record deal. Loga busho next, it's fun, less. Mozengo glado, utoli blanket. It's fun, yes. But I gotta fill up my pockets. It's time, yes. For you to pull strings on this puppet. Cut the dumbness. But before show, you're stalling your market. Ungaphela umoya son. Noma bakubamba ngenhliziyo usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son. If you the type that's hard to find, redefine. Seba Bring up blind, you shouldn't mind Ungaphela umoya son Shayela phansi keep resist Watch your wrist better yet you better pump up your fist Ungaphela umoya son Ungaphela umoya son Ungaphela umoya son Ungaphela umoya son And this one is specially dedicated to you out there suffering FedEx girl Noma uplomile la ekhoneni usiphushela ama orange ubhaya isiphepha Huzuka sibali One day izoba grand yazi zonke lezi zinto ziyajika FedEx it's your boy pro you know Letting you know that that's the song Showcase Once again, it's P.R.O. Beatmaker, IDB